Diego B.
Akagacho mindiramo nirurangiza kandi ntibyoroshye kukavamo iki gikundi nirirwamo kizanyiza cyangwa kinyice biwaniremo nibemere ibyacaci ngo nibajya no kwaji ukibi bakoza bakwite panci Bafitanye bifu na soda Wanga kumbona ndi soba Batisha chukotomera utazabimbwa Bafitanye bifu na soda Wanga kumbona ndi soba Batisha chukotomera utazabimbwa Mabia buresha Boria numbesha Ukabu mfatiranye Ngonuko ndumuini musha Ibi janundisha Nibi yogu mwesha Biranyoreka naraje nda kamaraika Yeah, 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 yeah Kako aribyo bitwika Wanyi bagije gatigisimu Mora mumura gasamu samu Nabaya kazizi Ubu ndi muri meditation Ndambiwe iyi situation Ja nabara mve muburara Mkaruchire jeje Ubu ndi muri meditation Ndambiwe iyi situation Mve muburara Mkaruchire jeje Bafitanye bifu na soda Wanga kumbona ndi soba Batisha chukotomera utazabimbwa Bafitanye bifu na soda Wanga kumbona ndi soba Batisha chukotomera utazabimbwa